Yeah. Sugary Jamani. Imwak. 3560. Blackwood Records. Mwaka tulisema ni ama action. Rap me na geuza itabaki kuwa fashion. Kujeni hype na sivako ni kuhustle. Shindeni hapo mina kaza zangu muscle. Huku move zangu mina make kiko marshal. Na show minta biga na support za Billy Castle. Hata my haters waki kaza tu matako. Wajue misi jali bado watamwaga jasho. Niliwa show me waga simba kwa jungle. Rap napenda sana nafanya kwangu ni basho. Walai na siachi labda nifungwe macho. Mwaka jone yangu nishafunga virago. The scene sound funny but I swear Mr. Flaco. Tani na ulizo bana when msani ama vako. Unakato hustle flani hata gari hauna bado. I wish to wange juwa vile siwa sanu struggle. Ha, it's no easy, we grind till we fall. Himasha tu nibidi no kichengwa ndota ball. Wengi wamejaribu his safari waka drop. Lakini King Simba miss you go pick with a goat. Mwaka nilisema nyama action, eh. Himwaka ni kukonka na siogopi, we. Himwaka rap inageuzwa fashion, eh. Himwaka ni takeover hauna copy, we. Himwaka nimeamua ni commercial, eh. Himwaka nilisema nyama action, eh. Himwaka ni kukonka na siogopi, we. Himwaka rap inageuzwa fashion, eh. Himwaka ni takeover hauna copy, we. Himwaka Himwaka ni mamua ni commercial. Himwaka misilali, himwaka ni kukazi. Himwaka ni kugrind, mina tafuta maganji. Siogopi nyima face na sibongi na watiaji. Himwaka ni lazima kuwinda itakubali. Kauni bendi pole sana jitia kwanza kitanzi. Himwaka Johnny Casey ngojeni na misi cheki. Bidina siyo dumba walai na misi bendi. Himwaka na jikaza kisoja na misi jeshi. Kwa kiwanja na wachenga kiustadi na misi Messi. Himwaka ni ya simba, lazima tuni make it. Kailipi yani husu wanafiki na washuku. Nyima nyoka hamna utu kama Judas mnabusu. Na wogopa kama hutsu. Sambona mna uchungu kila siku mavurugu. Amnitaki mini songe but I swear nina Mungu. Himwaka nina mission kwa wale makafiri. Endeni kwa Yesu Krista. Himwaka nilisema nyama action, eh. Himwaka ni kukonka na siogopi, we. Himwaka rap inageuzwa fashion, eh. Himwaka ni takeover hauna copy, we. Himwaka nimeamua ni commercial, eh. Himwaka nilisema nyama action, eh. Himwaka ni kukonka na siogopi, we. Himwaka rap inageuzwa fashion, eh. Himwaka ni takeover hauna copy, we. Himwaka nimeamua ni commercial.
Himwaka tulisema nyama actions. Piga mziki safi wasani waite fashion. Tunasaka ganji tunaenda kwa commercial. Isi pia pressure manike ni twanga passion. Eh.